Dabona izulwe licha Nditheka ndivuka Ndiqonda phezulu Dabona uqondele zansi Nditheka ndivuka Ndiqonde endleleni Dabona izulwe licha Nditheka ndivuka Ndiqonda phezulu Dabona uqondele zansi Now I know who you are I will never be afraid again Now I know